NaijaRemix.com.
It's Chris Daddy on the beat.
Wah 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 wah. Wah 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 wah. Wah 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 wah. Mi napenda ukiwaina wist kiuno kama uko Kongo. Zama chemba unifaini kit tumalize msondo. Baby baridi na inafanya usingizi sipati. Masidi watapambana nipoteze bati. Upasa sambua moyo wapika pakua moyo kwako nishatua moyo. Tuombe na dua basi tusijachana. Uweza mimi silali weno nafanya nitange mitani. Nitafute sarali kutulize usiende.
Mi ago miss you very much. Ago miss you very much. Ago miss you very much. If you leave me ago miss you very much. Ago miss you very much. Ago miss you very much.
Sanga washafanya campaign benzi lisifike juu kwenye top 10. Ulevi ni wakoke nisha kupa huru wendo wangu kate. Kwa maradhi unitibu homa yangu na ndoa mwisho kwangu. Silete umangu mangu chana wachako changu.
Uweza mini silali weno nafanya nitange mitani. Nitafute sarali kutulize usiye.
If you leave me I will miss you very much.
Baby, baby.
I will miss you very much. If you leave me, I will miss you very much. I will miss you very much. I will miss you very much.
Asa Mungu Baba ajalie.
Amen.
Na kamono nizalie.
Amen.
Bezi alipalilie.
Amen.
Mazao nijivunie.
Amen.